nawe aponyezo kumulirana Bire nawe ruberera Nasiri kwa boba poko poko Yebwe kwenja gara guti guti Omu wala nyirira matobuta Zukuka ewe waka yekwe
Yebwe kwenja gara pe
Omutima kumpa kukwatako yenze Yenze pole itiwo baby
Guti 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 baby
Yebwe kwenja gara baby
Guti 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 baby
Yebwe kwenja gara baby
Chungula jengi changwe no jengi
Wala banji